We call Cash. Just turn it up a little bit. ZanuMusicBlog.co.
1 hour quit.
Cash rules everything around.
Bailisa.
Aba bana ni machakolwa. Na kuluma chakolwa. Ana kazi ni machakolwa. Tima sangala langa twakolwa. Aba bana ni machakolwa. Na kuluma chakolwa. Ana kazi ni machakolwa. Kazi chalo chose ni chichakolwa.
Yeah, inazi week, pa weekend iti sangalari. Chalo chonze ni chichako rati sana mane. Kulibe kona siniziba palu saka wane. Nimwela zanga mwe musalenge tika kangane. Vamu madizi, vizipele la mumadizi. Mshimama easy, gatini na kupempa kizi. Ya eyama ninshi, leke nuku nchita konvisi. Alo DJ Kalti, pa fili mpampangako busy. Kutwele lako, paka telo ndimuli badeo. 04 ni shikale shoni ya wele padeo. Kwe wanwama jema. My 7 yon se ate go. So olo pano tili dizzy na riko.
Aba bana ni machakolwa. Na kuluma chakolwa. Ana kazi ni machakolwa. Tima sangala langa twakolwa. Aba bana ni machakolwa. Na kuluma chakolwa. Ana kazi ni machakolwa. Kazi chalo chose ni chakolwa.
Shani koka hunters, tunwini neko chapas. Deni mankalamo sopa muwiki ni sabat. Kumbuyo kwa chechi bana shanta koka likasto. Tipita pamene na Father Ricardo. Faribia bakashana na mashokas. Aminchaji fulu fuoni ili no battery. Piki noro swoma matifu ni koona. Na moba ukasila ni kutiana fulu songkanda. Shock na bapongos muli bigi for boss. Sibata ya bia bro noro mugwede cockroach. Charoba na panga kuna salo chipente. Playlist ya lelo ni Angela Nyerende.
Aba bana ni machakolwa. Na kuluma chakolwa. Ana kazi ni machakolwa. Tima sangala langa twakolwa. Aba bana ni machakolwa. Na kuluma chakolwa. Ana kazi ni machakolwa. Kazi chalo chose ni chichakolwa.
Arumbwana mbachakolwa. 1. Ana kazi mbachakolwa. 2. Chalo chose ni chichakolwa. Sono tamkara uri woswa chakolwa. Kona tu kona nesanga madranke ni master. Hello kuchivumba nesanga kora plaster. Vintu vyu chitika vyu ndabwisa my nigga. Let's make money mpaka zizule my niggas. Jaman mujulai from Japan to Dubai. Ochaya waka haso okumbako waka vyumai. Mujulai patinae nisampita ku Dubai. Nukumbaka nione nikamone uria jaman.
Aba bana ni machakolwa. Na kuluma chakolwa. Ana kazi ni machakolwa. Tima sangala langa twakolwa. Aba bana ni machakolwa. Na kuluma chakolwa. Ana kazi ni machakolwa. Kazi chalo chose ni chichakolwa. Aba bana ni machakolwa. Na kuluma chakolwa. Ana kazi ni machakolwa. Tima sangala langa twakolwa. Aba bana ni machakolwa. Na kuluma chakolwa. Ana kazi ni machakolwa. Kazi chalo chose ni chichakolwa.
ZanuMusicBlog.co.